Buno bubaka bwabo abayambye abantu ne babefulira ekisa kirungi nnyo nnyo naye abatajjukira bakikutamya. Kirungi nnyo naye mama kisudde bangi miteru kuba omuntu wa wano tayambika abalina ekisa bangi ne bakivaako ne bakiwummula nga bamaze kufuna na biwundu mu mugongo mbalugera ati akabwa keweyolera ke kakuluma entega naawe ogiroyola naye ffe kye tulizeze manye tisi byangu mukwana abantu bakowa abantu yambanga mama bachuka
ebiwundu bafuna mubinyo
abaline kisabo nabakowa
ebiwundu bafuna mubinyo
bawe bayamba babefulira
ebiwundu bafuna mubinyo
mukisa kyabwe gemazika gebakaba
ebiwundu bafuna mubinyo
ekigambo kwefuula ekintu kwerabira ekyokolaba abantu bakyuka omuntu gw'osanze ng'adooba nopangapanga mukole naye laba bwakyuka nakufuukira engo abalemeddwa emirimu bangi ng'eyamulemesa yeyamweretera bangi mufubye nnyo okola ekisa kukomerero ne mufuna mu mbale si byangu abantu yambanga mama bakyuka
ebiwundu bafuna mu binyinyo
abalina ekisa bonna bakowa
ebiwundu bafuna mu binyinyo
bawe be bayamba babefulira
ebiwundu bafuna mu binyinyo
mu kisa kyabwe gemazika gebakaba
ebiwundu bafuna mu binyinyo
ekigambo kwefuula ekintu kwerabira
ebiwundu bafuna mu binyinyo
ekyokolaba abantu bakyuka
ebiwundu bafuna mu binyinyo
abantu bakyuka